talita yaru umuntu umutima wagutse ndubupfura uba imana mukunda abantu imico myiza rugero rwacu nari muto nyamara nkabona byinshi namenye ko umurage wari urukundo nticyamaruka simbatara rugatika shoje nishwe ninyota mama tabita.